maasef yenim kwa ibonse ishkunkulu. Shkofu wesu, panchitaimo ine apostolic administrator, Archbishop Dr. Alec Banda, amucherela alaisha imitende ne palo liakwale samkulu. Natu kwa noku ishivo kutila anga tuwachivana nkwe, nomba pamula nduwa kutila na tangalilwa ne mirimo, te kutia kumanishe kutila ave konse konse pamukumo. Echo alela ndo kutila happy golden jubilee, aretila musefie wino wino, lesa mkulu amutangirire, amupale na matea. Mushikwale lo mantu wakwalesa turese fya ifintu fitatu muchintu chimo. Ichakubadila po turefwa ya tashalesa pamupe wa miaka 50. Iyo twaikalanga parish wesu kuno kachema musuma. 50 years of existence is not a joke, right? Kuikale miaka 50. Iya kuma imbila musuma no kubaba kambone paloka Kristu. Kanshi emulandu wakubadila po uo turese fya na kutasha po lesa mkulu. Lesa mkulu atutebe tanga parishi, kanshi tuwakwata nomba imiaka 50 ya kuikala nga parishi. Icha ubiri turefwa ya tutashelesa na kumusantika pabushiku walelo, ubushiku wa mulungu. Ubushiku maleso mwine atuita kutira tuise chapamo kuite bulo lya mfumu. Tumoka ule no kusefia ishuria kwa lesa no Eucharistia. Kabiri cha butatu turese fia insakramenta ya nkosho pakati kesu. Na tukwataba na nishikanga abari 50. Vamunine fwe na vafiashi wa mwamo aba alapoka insakramenta ya nkosho. Kanshu shikwale lo bushiku karamba mparishu wesu, bushiku wakusansa muka, bushiku wakulolesha kumfumulesa mkulu na kutila tusefie wino wino. Kanshi ichakubadila po turese fia 50 years of our existence as a parish. Mure buno bushiku iyo turese fia 50 years turefo kutasha lesa mkulu baku tusungila umutende kuri bonse abalipo naba ya kumfumu. Tuwalikwata abapatiri abengi abapita muno mparish weso. Bamo tureibu kisha bafadha Lambote, bafadha Chimenye, bafadha Damiano Muma, bafadha Dennis Collins, bafadha Jevasi Mkuka, bafadha Lukupa, bafadha Martin Ibwalia, bafadha Edward Chisunka, bafadha Joseph Uchanda, bafadha Bwalia Mambepa, bafadha Peter Mwila, bafadha Judith Sanga, bafadha Elias Afwenye, bafadha Benadi Lubumbe, bafadha Modesto Chisulo, bafadha Aliki Daka, bafadha Johnny Lukunka, bafadha Winfield Kunda, bafadha Christopher Mwansa, Elio na bafadha Francis Mwansa Mufwaya, abo tuli nabo. Ilio turese fia imiaka 50, turefu atasheresa pabupe waba bonfi wakwe abo atuma na kuisa vila imbila nsuma kuno mwesu. Kubalipo, nde mwona balebe minakoni bafadha Lukunka na bafadha Mufwaya. Kure imwe tureti mwabombeni lesa ale mupala. Kuli abapatiri abo tatuwa nabo balitangira kumfumu. Turelo mbalesa mkulu kutila engareka impashi abo etushe mchibote. Kabiri babe abakutulombe lako na kupapatira kumfumu lesa mkulu. pakati peso paliba abakristiani abengi entungulushe nabakristiani abalipo kabiri abatumike uno parish weso mu misango yalekana lekana kubalipo nabo tureti mwabombeni lesa mukulu alemparisha kubatangira tureti infumulesa mukulu enga bapela okutusha kusuma bamiri mwaisuma iyo babombere kuno mwesu turefuata sheba mishoni aba valirepo kuisa shimpa itsumino aba bombere pamakamu kuiperesha pakutira ekresia akule kabiri afuntuke kabiri akonkanyepo nokufunguluka mutsumino ngefyo tureimwena fwebene mubushiku bwalelo ekresia wakuno mwesu ku kachema musuma alikonkanyapo kukula chila mwaka alia alifunguluka mumirimo ngefyo tureimwena alia alifunguluka na mutsumino na abantu mukuiperesha kanshi ekereza wesu tarewerera kunuma kanshi for the spirit of growth we commend you we say job well done umuntu kukula emutatamwato sain muntu kukula filale alekula ili atuase fia imiaka 50 ndemu na trese fia imiaka 50 ya kukula temi akaya kutosa na kalia turea turekula pamuturea turekotain emkwai kanshi mtu akwalesa imiaka 50 trefuata sheresa mkulu ukufuma panshi ya mitima yesu dauses wandola alina imwe kabiri amenso ya dausesi yalese fya na ifwe bamiri mwe ikankala iyo twakonkanyapo kubomba no kufikirisha konkanyepo kubomba le kubomba no kutumika lesa emiaka 50 mwalichita komprish ate mwamwali bomba emirimo ingi iyo iafunguluka kabiri imoneka pakati keso namba tempera lelo trefuat kesese fya na Diamond Jubilee ero kesese fya na centenary lesa mkulu ngare tusunga na nguku bakabako it is possible fyonse fya bombeka temulandu wakute mwafie kwesu na maka yesu fyonse fya bombeka panture sa mkulu ali tutangirira kabiri ala tuwafirisha no kutuwafirisha kanshina tukonka nyepo kulalusha kumfumule sa mkulu liena imirimo yesu ya kulaya pantanshi kabiri nokufikirisha tuakula fikirisha ngatuli na lesa icha ubiri mwe bantu bakwa lesa kushikwale lon sondo walenga 16 munshitai ya mwaka si ngati wakonka bwino amafundisho tumfuire mwifunde lya bumo naifo tumfuire mwifunde lya bubiri na mumbira nsuma chiri kwati baletu bafie chintu chimo atibonse twalitwa mkutumika imfumu namba ngati nokutumika bwino imfumu echa kubadila po tulino kutika kufyolesa ale tweba ngaza ture kutika kufyolesa mkulu ale tweba imini mo yesu kuyaka shafye kabili kuti tuafirwa namba ngatu wakwata umute wakuikala pama kasa ya mfumu ati tulino kufikiri shabu ino imini mo ya kualesa mkulu kanshi ifunde liabumo watu langa ichikore chesu mutsumino Abraham uye wakwete kutika sana kulesa na kupokerera aba bomfe ba mfumu echo ali muntu wale kutika kulesa ali muntu wale salika ali muntu wakwete na bukapeka pe wakufuma kumfumulesa apokerera abeni batatu abeni apokerera bale minako ba malaika inkombe sha mfumu kabiri Abraham twamfo kutila aisula ichibi changanda yakwe apekanya necha kulia kuli ababeni bachira bachaka kulia takachepa kachepa kakufwala Abraham ngefu twaishiba umuntu wa tsumino kabiri umuntu akwete bukapeka pe aisurenga ndakwe nokupere cha kulia kubeni echo achita Abrahamu chamulenga ipalo lya kwalesa mukulu ukushala mulu kwalo akwe abeni bamupala bamwe bokutila Tapa pite nchite itali uinokuwa tomu ana umuwa ume. Kanshi paro lia isa pandu Abraham achitaicha kusekeshalesa epalo lya mfumu lya Isa Mungu wakwe pandu asansa mushalesa Abraham pamupala kavitre mfwa mumbira nsuma echa pala ko chimochine Yesu Kristu atandajila inganda ya vankashi babiri Martha na Mary chiria avatandajila ture mfoko Martha ekwena apokerela Yesu Kristu aisure inganda yakwe na kupokerela Yesu Kristu namba chiria apokerela Yesu Kristu Maria nae na nkashi yakwe asara pochimbi ayaikala pamakasa yaka Kristu na kukutika kufia Yesu Kristu alemweba asara pokikala pamakasa yaka Yesu Kristu na kukutika kuifundisho yaka Kristu aleimina kwa bantu abasalika abantu abakutumana abantu abataba bafe bize abataba babize nemirimo lelo balaba ubuyo wachintu bale bomberapo akutumana asalika akutumana are mfwa kuli Yesu Kristu lelo matayena twa mfoko ale peka peka twa mfoko ale pita na kichini namba te tare pita na fie abika pono kuilishanya ala punda kuli Yesu Kristu kutira bushe taule sakamana nde pia kumulilo kuno kustovu uyo ena ekere fie Yesu Kristu amwebe shwirimo achala usajile chweme si Maria iwe ule peka peka apa fingi namba usajile chweme ni Maria nde mwana ilishwe mata jari mchena limbe kumutimaini mshenga ni mwaba ebe fukuti mwatema techute mwaini namba chinshi bale tufunda mwishiku walelo mwishiku walelo bale tufunda ifintu ifingi efyo tulino kutesha kuli Abraham efyo tulino kutesha kuli Martha efyo tulino kutesha kuli Maria ubu mweso bamu abantu they are too busy in that in life they are too busy to the extent that they forget about the essentials of life bamu abantu bali kwatisha ubupe wakubomba sana sana pamakabara bomba nokuibikirisha apo sana namba bara bombe cha kutila bala banobuyo wakuikala nobuyo wabumi nobuyo bwachintu echiene mubumi kuliko shukuru bantu ku Chicago ku America yeshukuru bantu ali upire bwino bwino ali kwete nechiloto ichikulu pabana bakwe nabena mwakwe mukuikala ale tontonganya kutiranga na bomba pamakana abombesha ndefu anka shiro mukashwandi Mercedes Benz ndefu abana bandi bakaye ku masukulu ayasuma aya pamulo ndefu kutiranga kule mansioni nobumi bukabe bwafunguluka bwino bwino shukuru bantu ali kwete chimono wa ichikulu babumi bwa mukashe babumi bwa bana na babumi bwa kwebwa kuntanshi atikanshi nomba uyu muntu ali ni contractor emirimo ale bomba ati mukubombesha pamaka ama awazi ya kubomba yali safula muchifulo cha kubomba 8 hours ali runda po ama awazi ya kubomba bantu ali fokusekesha bakashi nokupapela ifyo bale kabila echo nomba ale bomba chikanga 16 hours per day baingira 04 bale bwira ma 22 23 ati nomba mukuya kwanchita iyo ale bomba na mukuibikirisha po ifintu fimo fya mbo kuchitika ifta fya ale wama echa kutiranga le ale bomba pamaka echte mwiko na bakashi chaya chirepwa siechte mwiko no kuikala panshi fya ya firepwa ati pakurekeresha bali sapatrukana pantu echte mwiko chao naika pantu tere kwatira ishita tere kwatira ishita bana tere kwatira ishita bakashi kashi nechte mwiko nacho efyo chaire chire onderera pakafie bafika na pamarekano very busy clear objectives arefo kutira avakashi vakave wino wino vaka kwate wa Mercedes Benz vaka kwate miyoto kasharuru mbi namba fintfumo tale kwata tale areko kwa kwatira inshita areko kwatira inshita abana echa rengere numbobu shikubumo ere numbaba patrukana na vakashi vakashi vasenda na bana nao ambo kuikalira akwete feshuko yaku ya mkumwe na vana kusukulu okubaresa mbidlama sukulu ya mtengo kanshubu shukumwa ira ire tanda jilava na arisa kwata ukulila ukulila sana sana fie pamenso ya wa headmaster ere ba mwipisho kutia chinshu uleri la shukuru bantu na wambo kurando kutila kwena na libi kirishepo mwandi Narefo kutila mkashu wandi ake kalobu umi wa pololo kubusaka, umi wa funguluka. Echu narefo mbapa makasara sana mawazi ayafula. Narefo anka kwate mpia kumushitila wa Mercedes Benz. Aba nabandu pia kumasukuru asuma, ngo iu inena isa mkumona. Pesukuru isuma. Nomba, tatuwa ikere pa mwenshite itali tuwalipa turukana. Elio yui nemu karambawe ili skulu ambo kuchencheta ambo kuishibo kutila icha lengiro kuta mpati lukane kure fintu fimo feta wale posa kwa mano kure fintu fimo fe wale sula mbu mibobe kanshi fe fintu wale sula efi alengo kutila mpati lukane nechite mwiko chipwe mbu mwesu mbati wakwaresa te fintu fionze tuingashita anempia Tefintu fionze tuingashita mfia kukwata kwata. Mwefintu tabashita nempia. Tabashite nempia ichite mwiko. Tabashite mpia enshita ya kuikala nukusunga abana. Ile ingitu mwana kutira jino kuomba sana bize. Very bize. Chakutira nishita kutamba TV mwevene. Tamua kuata pandu mwadiba biza inu. Mrevo mbele abana na wakashi. Kaibini mwefo kutira avena mwenu. Wake karebu ino buino. Na mbambu mweso, tefinti fionse vashita nempia. Kanshi hui kontrakta, ali kwete chirubo chinga chimo. Taku atire nshita abakashi. Taku atire nshita abana. Lelo, alefu kubapela fionse fia kubashitila bakutila vale mwoneka wino wino. Ngatuwa hisa kuifundisho, evyo tumfuire mumbira nsuma. Ture mfuwa mumbira nsuma, Martha. Uko ale peka peka. Yesu Kristo naba tandajla mweni munganda yabo. Namba Martha ena akwete mano kutila echo Yesu arefuaya wali. Echo Yesu Kristo arefuaya chakulia. Namba Yesu Kristo tarefuaya chakulia kuli Martha. Eshirefie ngachibusa. Kwa kutila vampa necha pamo na ukura nshanya vala nshanye. Namba Martha apose njite ikulu muku peka peka. Kukichini. Apo senjite ikulu mkululumba. Te apo peka. Abika po no kuirishanya. Utuwa kulandaranda ala tubi. Ngo afusha kutuwa kulandaranda nemiri mwe yusuma ubusuma ulo naika. Kanji chile chitika kuri Martha muntu fio musuma. Nemiri mwale bomba ili fio buino buino. Namba aona ula pesa patuwa kulandaranda. Mwaingiru tuwa kulandaranda Na mungu mwesu, we are good working, hard working people. Number we can spoil, mubele usuma, gatu wafusha, utu wakulanda landa. Varando kutalesa, usuma wakwefi ya chenjera, alishwa kutia ululimi, lua libipa, kutiluwa ocha impanga. Kanshi na paku luchingirira, alibika kwe fibi finga, fibiri. Alibika kwa meno, ne milomo, paku chingirira fi ululimi. Ati ulala ndeche akulandaranda ini. Eferesa ava alishwa ati ululimi. Ati luwa oche mpanga. Fwewe ngecha turetele la kulanda teofine. Kwa kuinafio kulanda ngata usungire buino ululimi. Luko na wila kumone mili moyove isuma. Mwabomba fio buino buino mwabomba. Na mwabomba wabika po ifia kulanda. Bamatha wabika po ifia kulanda. Yesu Kristo wa kalipira. Achule peka peka pa fingi. Umunove e usadile ichiweme. Pantu na salau kutika kuisa kuli Yesu Kristo. na efuwe na mwesu efu tuwa mwewa kristiani lemo limo ilo ture ikalano kubomba wino emirimo siwe emirimo ya mrupwa tulabomba fie wino wino namba limo tuwabomba na amashiwipo lemo na efishobo fia ingira pabu ture sunga lemo tuambo kubeba amashiwi tuambo kulaba shoba ula kulanda landa kwaona ule emirimo esuma kanshi kushikwale nocho tulino kusambila kuri Martha na Mary atiyo ture bombe emirimo ya mfumo nga tulino kubomba wino wino echa kubadila pochinshi kukutika kuri Yesu Kristo ukwate nshita ya kusalika ukwate nshita ya kutumana ukwate nshita ya kumfua kuri Yesu Kristo nga tature kwate nshita ya kumfua kuri Yesu Kristo emirimo yingi twakula bomba fie kumubiri nokula yakasha ture yakasha ture muna ture chite tsuma kanshi ture ona ulafye pandu pepo si amirimo tature ishiba we become too busy in life we waste a lot of time thinking we are doing and making something significant and yet we are not making headways and so we live a life that is miserable ture kalokumi wabunkukwa nangu tubombe bwino shani tuekalogu mbwabu nkukwa bantu tubombera abantu lima tulabomba pakuchira abantu batutashe abantu batumfwe bwino tulalomba tulabomba pakuchira limbi tuchite kompea nobumi kwa bantu bambi Martha limi na kwa bantu limo para chite fisuma nomba amashuwi babika po yaona ula imirimo yabo kabira amashuwi tubika po limo kuchita kompea ubumi weso. There are people who are always comparing. Ubumi wabo na bantu bambi. Ngoyewena ekere shani. Limana panga ndanga bafiashi. Mulamona vano kutia limbi. Uye mwana. Alipo wako safi wino wino. Nomba ili ngirine. Alipo samano mkuchita kompea. Nangu mamutuma. Ngoyewena ekere fia. Ngoyewena chinshi tamle mtu minako. Ngoyewena ninshi ekalire fia. Mkuchitefi nishurelusa ifisumaha. Ulelusa ne palo liobe ulelusa ne chwe chakuletero kusansa muka wala lusa pantu chira mbuchobe ulepoke la limo lesa fwaya bantu aba bomba umutaladila lesa fwaya bantu aba kwato upewa kutumana no kutika makamako kutika kuli Yesu Kristo ifwenga ba kristiani bakuna mwensu kachema tureno kulomba lesa mkulo atupela upe wakusalika ubupe wakutika kufi Yesu Kristo alelanda. Umuntu nga kutika kufi Yesu Kristo alelanda. Eri wale bombe mirimo taka hiri shanya. Nga mwamufu umuntu abomba kufi hapa anono. Abika pona mashu ya kuhiri shanya. Mule ishiwa kutila uyu tare bombe la lesa. Ale bomba pakutila ako kechilambu cha kumutasha. Ale bomba pakutila abe mkompetition na banankwe. There are people who are always in competition. Barefu kutila wachire aba nabo. Teofine, kufia kwa lesa takwa aba competition. Kwa aba fiyo kuombe la chapa mo. Kufia kwa lesa takwa aba kubombo kutila vamone vamone angu vantashe alatumika lesa. Namba abantu wa bengi bala bomba pamaka lero tavaishiwa uhuyo na mpeposi ya kubomba. Echo mshukwa lelo, bale tuwafirisha kukuta tuteshe. Atiyo tuwabombe mirimo ya mfumu. Na ture ishibu kutila o ture bombera niresa. Liena tatu wakabombere amalipiro. Tatu wakabombere kututasha. Pantu keshibu kutila nga tuwabombe imirimo. Lesa mkulu alino kutupera ichirambo pampera ya nshita. Echo Martha ture sambila kuri Mary. Mary ena ilio amono kutu Yesu Kristo abatandalira. Teke te kumpoto. Teke te kristovu. Ichakubadila po arefwa ya omfwe chinshi Yesu Kristo alelanda pandunga wamfwe Yesu Kristo alelanda Yesu Kristo e utupela my instructions e utupela ubuyo wa mirimo tubomba ichakubadila po kumfwa kuli Yesu Kristo nangu nuwebo kwaya ngole imbata ukwete ishita kusalika no kumfwa kuli Yesu Kristo alelanda ukala imba ukaluka kwati nuwa bandi ukaluka ngawa masasu. Namba nga waishi wa tindea mkuimba pantu ndefu wa ya njafu ilisha bantu kusalika wino wino. Elle sale fo kuta twimbe bwino bwino pakutira ipepo liende bwino. Tawakeshiwe ubuyo wa kwimba. Nanguri mpatiri kuti wasa wapepesha. Na mangwashi wakutira nire sande bombera. Shabombero muntu. Bantu abantu nibamutashakari kuitobo. Abantu limolimo nibamutashakari balikari kuitobo ino. Lyari unole bachitirafe tusumaji walu inefye. Bala kurumba na ukurumba eva ntuwaba. Eva abako. Namba yeto wakakwate shaku wapela wakakutuka. Na ukushowa wakakushowa. Teofine. Kaibi baranda tameno ya muntu. Teya kukongerela. Yaba nengwena ya wako wino. Ingwena nga ya samana mwaishi wakutila na ikalipa. Refu wakuli yapo chimwaini. Namba muntu nga achensa. Tetuishile. Aresmaira na mkaresmaira. Kanshikuwa pose ishte ikuru ya kutumika no kubombero muntu mraipose renshita. Echo Maria aishi wakutila pa kubomba wino. Kumana ikara pa makasa yaka Kristu. Inkutike finish Yesu Kristu arefu anchite mbumiwandi. Finish Yesu Kristu arefu anchite no mbumiwandi. Kanshitu no kutika kufu Yesu Kristu aretweba. Ngachakutila imirimo Yesu ili no kufunguluka. Ngachakutila imirimo Yesu ili no kuya pantanshi no kutuwala upiribulo. Mirimo Yesu tekuti kwato upiribulo. Ngachakutila irefu mafie kuribu muntu. Tusambile kuri Abraham. Echikore Yesu mutisumino. Abraham alimukubulisha. Na hui neta kwe teoetu wakutila akumanishe mubi kashuwakwe. Abe ni bafika. Tabi kire kwefi akulanda landa. Abu la utu wakuliotu wakwete. Ape kanya. Ape na abeni varia. Awe neparo ya kwa resa mkulu. Liashara mbu mibuakwe. Pantu achite chueme. Achite chakusansa mshalesa. Apo kirea wino wino na abantu. Na fibe ne mundu kwa Yesu. Batu ito kuisula manganda Yesu. Na kupoke labeni abesa. Abeni abesa. Bamo batu muafie ne mfumulesa. Batira chukatana na ui kuite. Umweni aisa. Wambo kula ibova. Wambo kula ichinga. Tawishi batu yomweni uishire. Alino kushamwe palo mbu mbobe. Na mbu mbobe kutu wachinja walu kwa wino wino. Namba fwebe ingi tulambo kuichinga na kwa mbo kuinyanta wira. Tamwishi batumule nyanta wira maparo ya kwa resa mkulu. Ukatana na ui kuite. Tawishi batumalaika uishire. Abraham teshi batu uishire mkumutanda jila. Niba malaika bafumine kujilesa. Veshire mkweshe tsumino chakwe. Barefu abeshi wakutanga na kwa tomu utima. Wakuchete kera resa. Kabili nga kucha kwa tabuka peka pe. Pantu are tumika imfumo. Abraham ichikore Yesu aturanga buka peka pe uafikapo. Buka peka pe uaburokolo lishapamenso. Ale tumika pandu ale afobumi wabantu. Ichele iparo ya kwa lisa mkulu diabo mungu wakwe. Vire tufunda wanse le mafuba kwata buka itemwe mungu weso. Atio ture ikala mungu weso tatuna kwata buka itemwe. Tueno kwa firisha makamaka aveni pandu aveni. Abare imini nako ababusu, abaranda, abantu abare kabirobu afirisho mumisango ya lekana lekana. Ile wale konkon shapa fivifianga nda Yesu na tubesu ile tuba afirishe. Bantu muri ababantu tuinokupoke lamo echirambo. Muri ababantu lesa mkulu alino kutupari lamo. Tuwalikuwa talimu waba anaba nshiwa. Tuwalikuwa talimu waba anaba sungwa. Lembe bandume Yesu nangu banka Yesu balifwa balichira abana ababana nga matumba sunge bwino kuti baba ni ntuntu ko yepalo na ifusume finge muungweno namba nga mwaba shupa abantu mwaba chusha tamwishi bat mure chusha lesa wine echo imitima Yesu ifira kwata buka peka pe. We are supposed to be generous with our own gifts and with our own resources ile tuwakwata buka peka pe. Atimudi huku inabuka peka pe, lesa alino kutupari la po. Lesa alino kuturambui la po. Ngefu ala mbwire Abraham. Pandu atumika mutisumino. Kabili atumika mkuiperesha. Tapendere etu akwete. Takwete akaso. Takwete ukulolesha pamenso. Akwete fiyo kutumika pandu bantu aletumika veni. Na ifuwe nemu mwesu. Na tuisure mitima Yesu. Maka maka, ukutende kano kutika kufio Yesu Kristu, are tuweba mwesu. abantu abakutika ku Yesu Kristo alera ndamu mbwabo life yabo irakwata direction irakwata meaning irakwata nobuyo ile tuli kalamu mbweso echo tuli nokutangisha pa fintu fyonse lipepo ukusalika. Without prayer our lives will be meaningless, they will have no purpose and they will have no sense of direction. But with the sense of prayer our lives are meaningful. We have the sense of purpose and direction in life. And so we are to pray at the example of Mary, who understood the priorities of life, that the first thing in life is obedience and listening to the word of God. Ne yakumfwa kuri Yesu Kristo atinga twakwate nshita yakusalika no kutumana ubumbweso bukakwata ubuyo kabiri ubumbweso bukakwata umwaka pita bwino bwino ukololoka kabiri ubumbweso bukatwala nefitwalo ifinge no mbanga tatukweto kusalika no kutika kufi Yesu Kristo aretweba ati mpayi tunokuomba namba twakula yakashafye twino kulima namba tukafiro kusepa bwino bwino tuye ino kufola au mkwe na salari ine tekutilo lemo nangu wakwata pamante ndi wafola chaku wajila po sali kilapo lomba lesa kupele ubuyo wala bonfesha anishi mpia tekufola fie wangu wangu wana kulika loba kwa ato mutima kutumana salika kutika kufio lesa lela nda mbobe. There are so many people who are panicking in this life. They are chasing after the wind. They seem to be too busy. They seem to be running, but they are not going anywhere. Why? Because there is no sense of prayer. And without prayer, there will be no meaning and there will be no direction in life. But for a person who prays, there is meaning and there is direction of life. Bamabantu atingatature kwato mpebwa kusalika. Wakula kukati mfia balando kutila ukuwa lolo mwela. Na wabe neko balo laino. Walolo mwela, eko walola mayo. Walolo mwela, eko walola. Walolo mwela, yo yo yo. Bamu abantu fio mbuwa wababa. Tawa kuwata direction bwino bwino. Necha rengajwe kuwata direction ni. Tawa kuwata nshita ya kusalika no kutumana. Aba masambilu wabe ngiba lando kutila. Ngolefu kufiko kolea, tara imini na kutumana. Ui pushe, ushe kolefu manikui. Epo wafika nipe, nge kolefu kufika nikui. Nga wakwata oku imini nambu mbuobe, ukeishu wabu ino, eko olino kufika. Na mbango karaenda fie, mwalu kwa lolo mwela, ati mkwa hiri ngirine, tulaisanga na mafia. Pantu, tatukwa toku imini na. Mchengereshi parando kutila, unreflected life isn't worthy living. Atubu umibwa bulo kutumana no kuipshe kole fuma ne kolea. Atebu umibu suma uwa kuikala. Echo mshikwale lo pamofie nga pari shionse. Vaturombo kwa tenjita ya kuimina no kutumana. No kuipusha ushe kotule fuma as a parish ni kui. Nge kotule fukuya ni kui. Kwa mafie nga tuwakwato kutika liena tunokuya ukuweme. Tuenokuya ukweto buyo. Tuenokuya ukwete meaning in life. Pantu natukwata ukutumana no kumfwa kufyo Yesu Kristo aletweba. Yesu Kristo alando kutila Marita, Marita e, ule peka peka pafingi. No mba Maria, e usalile ichiweme. Talelando kutila imirimo hivi, tatuni nakwata umurimo wakupoke laveni, tatuni nakwata imirimo ya kutangata, na kupaka mishogu ume walukwa. Ati fionse tulino kubomba. Namba tulino kubomba. Panu maya kumfwa kufi Yesu Kristo alefwaya. Panu matuwa kutuka kufi Yesu Kristo alefwaya. Tueno kishwa tubu mweso. Wali kuata ubuyo no upiribulo. Lesa alefwaya iste mwiko. Echa afumalu kapa katikeso. Lesa alefwa kutatukwate uruse kwa ntubanenso. Lesa alefwa kutila tukwate umutima wakusunga. Makamaka aba abulisha. Naba busu manganda Yesu. Lesa refo kutatipabe nobuya ntanshe mubika shwesu. nga wakwata okusalika nga wakona uleno tumapesa fwebengi nga tuwakitufolefye nekipanda kiri kibatireyo nababeula bashukuru bantu iyo baleisa fe kuŋŋanda fye kunfira fe kumunsori wajila pageti atyao lero nabakwata kangwe bantu nishi nabakyenfula nabanwa murositondo tefine buli mumenso nomba omukristiani tefyo ali nokuba mukristiani nakwata amapesa namutakweta amapesa takwata excitement aleishiba okutira amapesa ninshira fye yakutwafuirisha okwikala obumi obusuma there will be no excitement there will be no abuse of resources there is so much poverty in our country which comes as a result of abuse of what we have material things are necessary nga kyakutatura efuba omufya bwino bwino kukyatuletera n'obusuma namba nga fyatuletera okulandalanda fyatuletera n'okufuba omufya bubi bubi ati mukwayi kuti kyatuletera obwafya kanshi mu mbweso there are two lives that we are supposed to look at there are two lives that we are supposed to reflect about the contemplative life and the active life ati emirimo n'okusalika efintu fyendera pamo mukirati barandi kuti to pray is to work or a trabora that to work is to pray and to pray is to work we cannot divide tekuti mu mbweso bwefye ba mirimo fye babomba fye babomba fye tabakwata okutumana n'okwiminna bali bafe bize n'emirimo akiringirine bakalusa direction bakabanga uli a contractor n'ekyupo kyakwira kumo bantu bali bize n'okubomba tabakwete enshita kubaana n'abakashi tabakwete enshita kulupwa balefu afe ifyuma n'abantu abengi mukyalo muno bale muno okutya nga babomba 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 kuki wakwata fyonse namba nga takukwatira abaana enshita n'abakashi enshita nefyanshi fyuma ule ekwata nenshita firereta obusuma kanshi life bale tuyitako ngeya abakristiani is a balanced life muli mirimo muli n'okubomba n'okusalika nokifyo okusalika kweka kweka nako nga wasenda fye life yakusalika fye osalika fye abemba batiire okwikala fye kulatura ekirundo nga waikala fye era oli munaŋani wakwata fye netoroshirimo panshi taimo lyali netoroshirimo likesa asheteka kunuma likakwata otukunda tubiteyo fine ekirundo kikatulika kabiri tuwala asalika wasalika wenfumu ndefu akasaka kabunga taka kapone kumuru ire wasalika wasalika lesala ndokutira ipepo nanfwa nomba kabiye kumabala ati we mwana ninfwa ofo osalike bwino bwino nomba kabiye kumabala ubule obunga ini kanshi laifi lesa mkulu atwitako is about balance prayer and work these two things are supposed to find harmony in our lives if our lives have to be meaningful and they have to have a sense of direction kabiri ngo obombafye obombafye tawakwata enshita yakutusha obombafye obombafye ukanaka ku Germany kwali protest y'abaana utwana otuuna ono otwala ekita protest tureerande okutya mwe bafyashi tureye emikabira turefwana enshita yeenu mwakiramu okuba omufya enshita yeenu pali phone na pali whatsapp na pali facebook no time for children but you have all the time for whatsapp nankupanga nda abantu nabekala bonse mu sitting room bonse namutunkula fye ekikondo pamafoni kira muntu very busy pa foni mwebenetamule social deofine you have no time for your children you have no time for your spouses mukukitefi atwamba okonaula indupwa life yamba okulusa meaning abantu abaleishibwa obuyo bwakwikala panshi n'okulira kyapamo bantu we have become too busy nomba namuntu aba busy still mo tubafya balanda ulamoneka ulapitana ulapitana but still mo uli mulanda why bantu muli balance mu life prayer and work they are supposed to find harmony in our lives that is the message of today therefore let us pray one for the other as we live as Christians Jesus Christ is inviting all of us to be attentive to his voice, to be attentive to his teaching, to be attentive in prayer. But at the same time, we are supposed to be active like Martha, attending to the sick, to the poor, and to the vulnerable of our society. When there is meaning and balance in life, the outcome is productivity. Life is fulfilling. There is prosperity, and there is harmony in the community and in our lives. Atiyo mukumbi wa muntu efintu firi fyasanga inchende ukusalikane mirimo no kutumana atubumbi wa muntu bula funguru kabwino bwino kabiri ubumbi wa muntu bula lola mo ili aleikala bantu ifintu firi fyasanga ichifulo mu muntu mo Yesu Kristo talekane mirimo yaka Martha echo alelanda alanda fyokutira ili ole bomba Tala festi wekare pamakasa ya mfumu ukutumane. Usalike umfwe chinshi Yesu Kristu alela ndambu mbobe. Atinga tuwa kwa tefi mbwesu bukalola mo. Paulo mtakatifu mwifundelea ubiri. Aikelo mbumi wafunguluka. Bantu alikwete ukusalika mbumi wakwe. Alikwete sense of direction. Because he had time to listen to Jesus. And so in our lives, if we are able to listen to Jesus, our lives will be meaningful. Echo umba Christian, banandi kunoku kachema msuma, mubishkwale lo iyo turese fia inshkunkulu ya 50 years. Lekeni tuise fie wino wino, lele tuise fie mukutumana, no kuipusha. What does it mean to live 50 years as a parish? What does it mean to be in a community that is celebrating 50 years of existence? It simply means that God is still keeping you and God is still keeping the parish. That God is still happy with you and you continue seeing you through and through. Kanshi tunokwela kulesa na kumulomba kutawe mfumo konganya poku tupala anga parishi. Pakuti ila, emirimo yonse bombe kamulo mparish mweso, ila mafie ya kumubiri. Lelo ileva ya kusekesha. Lelo ileva ya kutuwala embira nsuma pantanshi. Pantu ile tuwabomba mli umsango, ture nokuomba gamaria. Tuwakutumana noku mfakuri Yesu Kristo, panchita imo ine tuwabomba gamatha. Mkutangata awaruele pakatikeso. Bantu abenge bareikala mukubulisha. Bantu abenge bareikala masakamiko na mubunkukwa. Bareka bilo mpashe wako amatha. Bantu abenge tabare ya kumasukuru mlandu wakubulisha. Bamona machito tabare kwata barefo mpashe wako amatha. Ubombe bakutira kuba kwete twafwe ko bamunyine fwe abareka bila. Kabina fwe bene twibikirishepo twino kuba active. Tulasansa mukanga bapatiri iyo ture mwana bantu bale ikalamu kuibikirisha po. Bama bantu bala ibikirisha po mukubula fieno kushitisha tukalembula bale ikalogu umi ubusuma. Bama bala bula no kocho tumataba bale ikalano kusunga bale sunga avana. Bale ibikirisha po lesa mkulu ala bapala na ubu mwabo wafunguluka wino wino. Echo tulomberesa atupele uyo mutima waka Martha uwa kubomba pamaka uwa kuhibikirisha po mwika shiweso. Lero panchitai mwine tulombe umupashe wako wa Mary uwa kusarika no kutika kufelesa mkulu are tuweba. Atumuku chitefi lesa mkulu akala tupala. Tuishi wakutira ichintufe chimocha lesa lefu ya ubu umi wakuba balanced. Lesa ngapala mashu yako.